Remember where you got it from? Jeff Zambian Music Commerce. .co.
Niza kubaza mutima wanga, wanga, wanga. Siniza lipelo kupanga wanga, wanga, wanga. Tizamba kuchiliza ise baby hoodie. We can drink, make love hoodie. Chillin' looking fresh all day. We can dance in the club all day. So baby just wind up, wind up, wind up. Baby just wind up, wind up.
Tampu wa uu na uzuli sana. Chisu na votepi au natisha sana. Watu wengi wanataji kwa na waki mapenzi. Lakini utaki, waru nalia. Chisu na vocheza, chisu na voenda. Waru natisha. Let me go.
Let's go.
Let me go.
Jeffrey Ball.
Niza kupaza mutima wanga, wanga, wanga. Siniza lipelo kupanga wanga, wanga, wanga. Tizamba kuchiliza ise baby hoodie. We can drink, make love all day. Chillin' looking fresh all day. We can dance in the club all day. So baby just wind up, wind up, wind up. Baby just wind up, wind up, wind up. Let's go.
Yo, 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 yo.
Nikikuona na hisi niko na thahabu ambaye wengi hawajui kuwa ni yenye thamani. Mpenzi kweli una vingi vigezo kama uzuri. Watu wanasema kweli wewe mkali sana, hasa tabia zako na ukarimu wako na tabasamu lako. Kweli mkali sana, wadau ulinifanya niweze zeta juu ya penzi lako baby. Njoka
liza kupaza mutima wanga, wanga, wanga. Siniza lipelo kupanga wanga, wanga, wanga. Tizama kuchiliza ise baby hoodie. We can drink, make love all day. Chillin' looking fresh all day. We can dance in the club all day. So baby just wind up, wind up, wind up. Baby just wind up, wind up, wind up, wind up.
Remember where you got from, Zambian Music Plumbers.co.